Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, viatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote usisobe, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufirisike, wa enjoy wa
lepo. Eda unataka pesa,
jochukue.
Pome wamesha zileta,
jochukue.
Ama ganja ya kunyeta,
jochukue.
Ama unataka
Joni kue.
Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha. Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so
sigara. Eka fungula pange bima bima, almeni gogo pange asiga si. Mapuleli namba bagia, wope wopa bongo masia. Mapulelu moya baufiga. Tanzania si atinga, na shia maki yanga kibelindi, sikwane nani singinga, ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay wena kibela, ay kibela, ay kibela, wena kibela, ay
kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, niko na demu wa mtu ondoa kamera.
Crap, crap, crap. Crap, issue, crap,
you know what I'm a
crap,
you know,
crap.
Wale za ni mafanikio gafa binivu, kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu, wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka kwa stage kama foka, mana nani ogopa.
Issue,
crap,
issue. Crap,
crap,
as you know what I'm a
crap,
as you know,
crap,
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 shoot,
crap.
Ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay wena kibela, ay kibela, ay kibela, wena kibela, ay ma kibela, ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay wena kibela, ay kibela, ay kibela.
Push you on a man. I buy you on a man.